Mutaza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mudukurikire no kuri YouTube na Facebook no kuri internet www.radioyacu.com maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga. Mu kiganiro cy'ejo kwa kabiri, insanganyamatsiko yari ku kibazo cyo kwirinda gusama inda zitifujwa mu bakiri bato. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutanga igitekerezo ko abakiri bato batarubaka batemerewe gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusama inda ziriya z'imburagihe zitifujwe rero. Naho mu Rwanda, abadepite banze umushinga w'itegeko ku buzima bw'imyororokere y'abantu ryashoboraga guha abana b'abakobwa bafite imyaka kuva kuri 15 kugera kuri 18 uburenganzira bwa serivisi kuri za serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. None rero ibyo byose murabivugaho iki? Mwese muratumiwe, umwanya n'uwanyu. Kuri telefone dufite Nduwimana François. Nduwimana we? Nduwimana, urahura komeye? Yego, tanga igitekerezo cyawe.
Yewe igitekerezo cyanjye cyise ni santo mu Burundi twaje ngera rwaruka ikiratera igana amwe okwemererwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, muratubabarira telefone ya Nduwimana François ntabwo ivuga neza. Nduwimana François ari mu Burundi, ariko rero Bigirimana Nestor agomba nawe kuba ari umurundi kuko yanditse mu kirundi kuri Facebook ya Ijwi rya Amerika ati koba ari ukurwiza ubusambanyi mu rwaruka, uburyo bwo gukinga imbanyi buzoze burahabwa abubatse bonyine gusa. Kuri telefone dufite noneho Daniel Sabimana. Sabimana we?
Ndakumva bwana Thomas.
Urakomeye.
Ndashima Imana n'abantu bayo.
Nuko. Ongera wibutsa bumva ijwi rya Amerika aho herereye.
Herereye Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe. Nkaba umukunzi wa mbere w'ijwi rya Amerika.
Nuko rwose urakoze cyane. Igitekerezo cyawe rero.
Murakoze kumva ijambo. Ndagira ngo mvuge ku topic murimo kuvugaho. Mu by'ukuri mu Rwanda ejo bundi twabonye ibintu bisa n'ibitangaje, ubwo inteko ishinga amategeko nyine abadepite barwanyaga uriya mushinga. Nk'abanyarwanda bo hasi, abakristo, abemera Imana nk'ibisanzwe bwana Thomas, usanga ari abavuga ngo isi iri kurangira. Ariko mu by'ukuri bikaba binabereye iyobera umuturage wo hasi. Umuturage wo hasi kugeza ubu biramubera iyobera kwibaza uburyo umwana w'imyaka 15 aba ashaka kuba yajya mu bintu bya onapo family planning. Bikabera iyobera abantu b'abasaza, ababyeyi bavuga ati ibi bintu ntabyo, ibi nabyo. Usanga mbese ari umuco gakondo wamyeho ko umuntu nyine ajya mu bintu nk'ibyo ngibyo ari uko yumva kubwira bishaka ku cyo giti. icyo nenda kuvuga ni kimwe
yego
kuringaniza imbyaro urabana kurubyiruko ntago ari byo ntago bikwiye ntago rwose ahubwo ari uguca ubusambanyi ahubwo ni ibintu birimo kwankurajinga cyangwa guha imbaraga ibintu by'uburaya mu rubyiruko mu bana bakiri batoya ari naho usanga ibibazo bibera biba ikibazo mbere ababyeyi baratubwira ngo usanga mbere umuntu yaragiraga imyaka 30 atarajya kwijandika mu bikorwa nk'ibyo so umuntu abona rero ibyo bintu bidakwiriye rwose bwa mutomo
nuko nsabima ndagushimiye cyane
urakoze Thomas Kamirindo
nuko rwose ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi umuntu wanditse kuri Facebook amazina Erickson Blessing Erickson uraho neza
n'amahoro
yego n'amahoro ubundi amazina yawe nyakuri na yahe
Erike Ndikumana
Ndikumana kuko nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza gerageza twumve niba ijwi ryawe risohoka neza igitekerezo cyawe
ariko jewe ndabumva neza
ikibazo nuko abandi batakumva nimba utumva gerageza
yego ni amahoro
yego ni amahoro rwose aha
nari nabonye poste yanyu
yego
numva umenga ndafite ikintu kirera mu by'ukuri ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nibaza ko bidakonserina abana b'imyaka 15 cyangwa se 18 iyo rero dutanze umwanya cyangwa se tugaha uburenganzira abana bangana nk'uku gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro
Eric we nawe rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza nimero zo mu Burundi sinzi impamvu imirongo itavuga neza utubabarire ubwo turongera dushaka umwanya turebe nimba bikunda noneho neza urakoze Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Gordo Ben niyo nkuru niyo mazina yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu yavuze ati umwana w'umukobwa afise imyaka iri hagati ya 15 na 18 abari umuntu afise amaraso yiruka niyo mpamvu abo bigeme bari bakwiye gukoresha uburyo bwo kwikingira Ijwi rya Amerika bari kumbwira yuko bari gushaka abandi bantu noneho kuri telefone bambwiye ko dufite uwitwa Marusi nimba nabyumvise nabi turabihinyanyura wa mugani wa bene wacu Marusi
karam
undi witwa nde nuko tubabarira ku bantu dufatanye batavuga ikinyarwanda neza ariko bakababwira bati mugume ku murongo mukabyumva
cyane no turabyumva neza rwose
ubundi urinde
ni Marius
aha nuko nuko uherereye Marius we
nerereye mu mujyi wa Kigali
yego nuko umwanya n'uwawe rero
kuri iriya ngingo rero
inteko
nshingamategeko yafashe yo kutemerera abana b'imyaka 15 kugera ku myaka 18 kudafata ibinini byo koneza urubyaro irangingo njye mbona narayikunze cyane ko akenshi usanga n'ubundi abana b'iki gihe basa nk'aho batari bashobotse nkeka ko iyo biza kuba byemejwe noneho abana bari guhita baruka burundu kubera ko bari kubaki n'ubundi dufite noneho uburyo bwo kwirengera dufite uburyo twashyireho nimba ikora nta ngaruka ziri buze bajya gufata ibinini biri butume ntasama ariko ubwo hakirengagizwa ko nubwo ibyo binini byo kudasama byabonetse za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntago nazo zirinzwe ubwo rero uri kumva ko irangingo kuba yarakomerewe n'abadepite kuba 30 batarabasha kuyitora abandi bakifata
Yego.
Nako abandi bakayitora ariko ikiza nuko itegeko ritahaye ububasha bari abana kugira ngo babashe kugira ngo gukomeza kuba guhabwa ububasha bwo kuba bakomeza gukoresha iyo miti, kuko n'ubwabyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo, kuko tubona abagore benshi bayikoresha hari ingaruka zitari nziza bibagiraho. Hari ababikoresha bakava, hari ababikoresha bagahura n'ibindi bibazo byinshi. Rero ikiza na numva ni uko rira tegeko ritabashe gutorwa, kuko byari kugira ingaruka mbi kuri kominote muri rusange n'abanyarwanda, ugasanga biteye ikibazo. Abana bariraye bakomeje kwishora mu busambanyi budafite gahunda.
None se Marius, we kuko abangavu batwara inda zidakenewe zitifujwe bagenda biyongera, ubwo ngubwo w'umuti urabona waba uwuhe kugira ngo bihagarare?
Kuba bakomeza kwiyongera, umuti njye mbona ni uko aba bana bakomeza kwigishwa ndetse bigakorerwa mu miryango. Cyane cyane ababyeyi bagatinyuka bagasobanurira abana icyo bakwiye kuba bakora, kurutwa gukomeza kumva ko twafata noneho twashaka ingingo ituma noneho ibafavoriza gukora bya bintu. Numva ariho umuti waboneka, hakabaho inteko z'abana bakabigisha ububi bw'ibyo byose, hanyuma byafasha ukabona Uganda wenda zikagabanuka. Ariko tutifashishije kuvuga ngo ibakoreshe imiti yabafasha kugira kuboneza urubyaro.
Marius, ndagushimiye cyane.
Yego, namwe murakoze kandi.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku bibazo byo kwirinda gutwara inda zidakenewe mu bakiri batoya, ndetse n'abasore b'ingimbi kwikingira nabo ku buryo batarwara mbese batagira indwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Mu magambo makeya, mu Burundi no mu Rwanda nibyo turimo tuganiraho. Mwese umwanya ni uwanyu, ni mwebwe batumirwa. Kuri telefone dufite Kwizera Lucky Ahmad. Kwizera we.
Yego, urahu Thomas we.
Urahu neza.
Yego.
Urakomeye.
Ndakomeye, ndaho ndakomeye. Ni mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Rundo murenge wa Buyoga.
Yego.
Nge ikibazo. Cyabanga vuwenda batwara inda cyangwa se nk'icyo kibazo bari bari kwigaho cyo guhungira ngo abana kuva ku myaka 15 kugera ku 18 baboneze urubyaro. Babona ko umwana w'imyaka 15 ntago aba yakamenye ko afite n'urubyaro.
Ariko ntabwo ari ukuboneza urubyaro, ahubwo ni ukwirinda gutwara inda.
Kwirinda gutwara inda. Inda iyo turebye mu ijanisha rinini, usanga inda z'abana b'abangavu baziterwa n'abagabo rimwe na rimwe bafite ingo, cyangwa se njyewe ikintu naha nagiramo inama ababyeyi,
yego,
ni ukwita cyane ku bana babo bakamenya ibikorwa bakora bya buri munsi n'ahantu baba bagiye, kuko hari ibintu byateye muri iki gihe,
yego,
ibintu twita ngo za aniveriseri, ibintu by'amahawuzi pati ukuntu. Usanga umwana yavuye mu rugo ngo yagiye muri aniveriseri y'inshuti ye agataha mu ijoro, umubyeyi atazi n'aho yagiye.
Yego.
Usanga umwana rero naho ngaho agende yangirikira.
Nuko. Yego, komeza.
Urebye ikindi kintu cyakorwa mu rwego rwo kwirinda wenda inda ziterwa abana b'abangavu. Hari igihe urubyiruko nta makuru ahagije ruba rufite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bagakwiye kujya bafata nk'umunama mu manama guhera ku mudugudu kuzamuka kugera ku karere cyangwa se n'intara, bakajya bazana nk'umuganga mu nama agasobanurira abantu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, akababwira ati mwa bana mwe iyo ugeze muri iki kigero mwitwara gutya, bigira ibimenyetso bimeze gutya. yego wa mwana abigireho amakuru cyangwa se nababyeyi nabo bazatinyuke babyigisha abana babo icyo ni kintu nkeka ko cyo cyabigabanye kuko ugiye mu kuboneza urubyaro hari ingaruka bigiye nabyo bishobora kugira ku mwana mu gihe kirinde.
Aha,
murakoze.
Ye na urakoze cyane.
Yego,
Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeze kuri John, dukomereze kuri John, hanyuma Remo na warategereje kuri telefone. Remo ubihanganye, hanyuma tubanze twumve John. John we
Thomas
urahura komeye
cyane kuri turashimye
nuko ongera wibutse abumva Ijwi rya Amerika amazina yawe naho uherereye.
Ubwo nitwa Mugisha Jane, nibyo John nyene nk'abantu bereye Zambia Rusaka mugandi Murundi.
No. Aha.
Ego na gomba se ni uduka ku ijambo kuri kibazo cyuko yinda inda abana bakiri bato ku myaka nka 15 kuduga. Ikibazo raje ego raje kuyirinda ni kimwe mugabo n'ibintu bireba mu mategeko naho biba bigiye mu rundi rwego rw'uko umuntu aba amaze kujya ku rwego yuko icyo kintu agitegereje yumva ko kimaze kujya mu iteka ni ukuvuga yuko umwana afite iyo myaka aba ari gisa n'itegeko yuko aba ari ajya kwa iyo mpamvu igihe amatwedi yo gukingira mbuga icyo mbona ku bwanjye igihe mbona yuko ahubwo ababyeyi bakwegera abana hama leta ikabwiza inyigisho bakaronka amahugurwa bakamenya ubuzima bw'amagara yabo n'imyororokere yabo mu bijyanye n'irondoka ry'amagara neza nicyo cyoba gikuru kurusha yuko hoja itegeko ry'uko umwana ategerezwa kugirane kufata iyo miti ikindi nacyo nisa n'ufatiye kuri icyo nyine n'ababyeyi baravuga yuko bategerezwa kugabanya imbyaro bakoresha ibyo bijya ariko biba mu nyigisho n'abamaze kuba akajya mu nyigisho nta tegeko ryabayemo icyo gituma no kubana n'indi bafata itegeko ryojyaho hoba inyigisho bijyanye n'abantu uko bagenda baragiranye leta igashyiraho ikiri ukuntu inyigisho zigenda zirahabwa abana bakiri bato kuko nacyo ku bijyanye n'inyigisho nagomba se n'ukerekeza kuri bimwe by'ibyo byamenye ngiye muri azi ko mu gihugu cy'u Burundi mutumvikanaho bagiranye bashobora kumvikanaho kereka bari hanze y'igihugu nyamara amaze kuba n'abantu kenshi babakuraga bari inyuma y'igihugu cy'u Burundi.
Oya, no mu Burundi baratwumva kuri iyo twumva short waves. Yego, komeza.
Rimwe rimwe ndifuza yuko bishobotse n'umuntu abahamagaye mu muhanga akajyo kuko kenshi muratumira nk'abaganga mugabo baganga barashyikiriza iby'ubuganga mubwa nk'umunyagihugu mutoyi ari hariya makamba ari mu itana ricyenda juru cyangwa ari mu ntugi yanyigisho muganga yavuga ntawe yayumvise mubwa nk'umwe wahamagara nk'umwe akaba mu kiganiro agashyikiriza ashobora kubera mu kibanza abariya bo mu ntara ugasanga bazicaye batatu mu ntara barumvise ikiganiro baragishyikiriza abandi icyo nshaka ni ikiyumviro.
Mugisha, ubwo urumva mbese nimba nakurikiye neza ni ukuvuga nkawe Mugisha tukagutumira ukaba umutumire mu kiganiro noneho ukagana n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bakubaza ibibazo mwungurana ibitekerezo uri umunyagihugu usanzwe
hariho ubwo gusanga mu Burundi hari umuntu ushobora gusanga ibyo ni muganga ashyikiriza onivo ya ideologi y'ikiganiro y'ibyo arimo muga hariho abandi ku rwego rwo hasi bafite ya maziko yo kubwira ati mbere iyo wavuze ushyize igihugu nk'indyo havuga ati akadegeni n'ibi ushyize akashobora kuba byavuga ati mbe muganga ko muri ko muravuga ibyo kubona ibyo byaro ubu akanyibye gasigura iki ushinzwe kuburiki nimba ari binini ibyo binini bisigura gute kuko benshi ibyo n'ibyinshi nk'ibyo bafite nsanzwe ndahazi narahabaye ndi mu Burundi nagiye namaze gukura benshi ibyo ntabyo bazi agiye kwa muganga dusangaho umuganga umwe ambwiye ngo kumedise uragendeje mukadigene niyo kakwanjira niyo abona kakugira ingaruka mbi mu magara ngo doga ufite uduhindure muga ntabwo ati niyo wabona iki kintu aka kantu kajya bakagukundi urajya kuduhinduye tuguha kandi niki tuguhaye magara yawe niyo wabona kiri kugiriye nabi
Yego
namwe nagize neza.
Yego. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Remo na utegereje kuri telefone. Remo.
Yego.
Uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Nuko bwira abumva ijwi rya Amerika amazina yawe yose naho uri.
Nitwa Ruhamya Raymond.
Yego.
Ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi.
Aho ngaho ni Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Okay. Nge ikintu natanga gitekerezo.
Yego.
Iki kiganiro.
Mm.
Harimo ibintu dufata uko bitari. Twebwe tu mu Kinyarwanda tubyita amatirano.
Aha.
Umubyeyi kumubwira ngo navu yigishe umwana, hari ibyo atinya kumubwira, agatinya kubivuga mu mazina yabyo.
Yego.
Natwe aho twize ku ishuri, umwarimu nta gusobanurira byose. Arajya kukubwira, akakubwira mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ugacyura ibyo. Wagera mu Kinyarwanda hagira icyo bavuga nyirizina, izina ry'igitsina tuvuge cy'umugabo, ugatinya kubivuga. Igitsina cy'umugore ugatinya kubivuga. Bitewe n'iki n'umuco wacu. Ese bizarangira ryari kugira ngo amatirano tuyareke? Kuko umubyeyi ntaza gutinyuka kubivuga. Ikindi kintu numva tutagakwiye kuba cyatuviramo isomo, ababyeyi umubyeyi aratinya kubivuga ngo ni rushitani. Ese kuki bya rushitani? Ngiye aho ngaho naho nahita nibaza ikibazo, cyangwa nabaza umubyeyi utinya kugira inama umwana, kuki bya rushitani tubigendana?
Bumaga macho uri kushira kukarubanda ingorane zihari zo kwigisha abana.
Bigahera aho ngaho twiga no ku babyeyi bakagera haba hari icyo batubwira nyirizina.
None se ubwo wagira inama se ababyeyi gutinyuka noneho bakatura bagashaka imvugo ibereye ariko bakigisha abana.
Ngize icyo mvuga mu Gifaransa nta kibazo nagira, nawe nta kibazo wagira, ariko nkivuze mu Kinyarwanda byaba skandari aho ngaho nanjye kuri nziza.
Abantu bose bajya mu birere basimbuka.
Basimbuka ariko nkivuze mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza nta kibazo nagira, byarangira amahoro. Ikindi kintu nsaba ni ukomozaho, aba badepite banze gutora iri tegeko kugira ngo abana bafate iriya miti iboneza urubyaro. Ariko nuko wenda navuga ngo nuko n'abatari abana babo baramutse ari abana babo, umwana wawe umwana w'umudepite runaka yaramutse yatwise, nawe cyamugiraho ikibazo muvandi, cyamugiraho ikibazo cyane. Ese bizarangira bite niba ko hari akantu bari abadepite bajya bazana ari nka minisante yagezanye uriya mushinga, bahita bawutora
kubera iki?
Kuko we ushyigikiwe nyine ni leta. No uriya mudepite wawuzanye wo mu Rwanda navuga ngo arigenga, nta sapoti bigeze bamuhereza, nta bufatanye bigeze bamuhereza. Ariko iyo abe nka minisante cyangwa ikindi kigo cyawuzanye, bari guhita batora uriya mushinga byihuse.
Noneho ubwo mu magambo makeya, abadepite banze gushyigikira bene wabo bakorana umurimo umwe kandi bose ari intumwa za rubanda. None se ushaka kuvuga yuko uriya mushinga w'itegeko wari ukwiye kwemezwa?
Wari ukwiriye.
Yego.
Cyane rwose wari ukwiriye, ku buryo aba bana niba ubonye umwana w'umukobwa w'imyaka 15 avuye mu ishuri, ubuzima bwe nge hari benshi twagiye twigana secondaire cyangwa nizo turonkome na universite, n'uwa universite aradindira cyane ugasanga ubuzima bwasubiye inyuma.
Nono nge ndandi mwenda ni nkubaje ari umwana w'umudepute waramutse utwaye. Bwo bamufasha wenda bakashobora kuba bayikuramo. Ariko izashobora kuba yavamo. Bwa buzima bwe bwo te busubira inyuma cyane akabindira. Yere ngiye kukudipi cyanje numva uri umushinga wawe meza rwose.
Ye ruhamye wenda gushimiye cyane.
Ego murakoze.
Ye komera.
Ego nawe.
Ijwi rya Amerika ruhamye rero nyine asanga rira tegeko ryo mu Rwanda no ku mushinga wari ukwiye kwemezwa hanyuma bakawiga byakuduka zaba rikazaba itegeko. Ariko uwitwa Kamarampaka Pierre Claver yanditse ku Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ni Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ndateye intege abashinga amateka b'u Rwanda nkaba nteye utwatsi uwazanye iryo tegeko. Kuri telefone dufite Lionel n'umusaza ngeze ndore. Umusaza ube wihanganye tubanze duhi ijambo Lionel. Ntabwo tukwibagirwa rwose. Lionel we.
Niriwe neza.
Urahura komeye.
Ndakomeye nta kibazo.
Nuko nawe bwira amazina yawe yose abumva Ijwi rya Amerika nahuri.
Nitwa Pio Mwitende Lionel.
Yego.
Njyewe ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda.
Ni mu majyaruguru.
Yego.
Gusha ku ngingo
rero. Impamvu rero ntabyemera. Byaba ari uburyo bwo kugira ngo ubusambanyi bwiyongere kuko umuntu nimba yaboneje bishobore n'aba bagabo bashuka abana bitewe n'uko yaba azi ko ataramutemba. Halo?
Ndagukurikira komeza.
Bishobore kuba byatanye imbaraga zo gutuma abagabo bashuka abana bati nta ndamutera inda akamurogoye nta kibazo akamushukisha utuntu tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ahubwo bitewe n'uko wenda mu Rwanda itegeko ryemera abo bana gukuramo inda. Nta kibazo kuba bihari ariko ntabwo abatore kuvuga ngo baje kuboneza umwana w'imyaka 15 aboneza gute koko. Ntabwo byaba ari ibintu byiza ahubwo twe twashimiye abadepite babyanze kuko byaba ari kongera ubusambanyi mu Banyarwanda.
Ariko se ni ukuboneza urubyaro cyangwa ni ukugira ngo bamurinde itegeko rimurinde gutwara inda?
Nibyo uruhande rumwe ryamurinda kuba wenda atasama ariko byaba ari ugutiza umurindi ikintu cyitwa ubusambanyi. Niyo kintu kibazo kiri. Ahubwo ikintu cyakwiriye gukaza ni ugukaza uburyo bwo ki wateye uwo mwana yagakwiriye gukurikiranwa ariko kubangaza neza ibyo ntabwo aribyo rwose.
Amategeko arahari
ariko imyaka 18 nta nicyo bitwara.
Ndumva hari itegeko riha n'umuntu wese usambanyije umwana.
Rirahari. Ahubwo ikintu cyakongerwaho imbaraga ni uburyo bikurikiranwa kuko akenshi na kenshi aho usanga byakozwe ugasanga follow up ntayihari nk'uko ubanga wenda bamuteye inda amakuru kujya atangwe wenda bakurikirana wabikoze ugasanga biri hafi bishyirwemo imbaraga nawe ubanga uvuge ngo umuntu kuboneza imyaka 15 gusa ntabwo ari byo ntabwo byemewe.
Lionel urakoze.
Murakoze cyane Ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Natwe turabakunda pe. Nuko. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nk'uko rona babwiye ngeze ndore nawe arategereje. Umusaza.
Amakuru.
Ni meza.
Nitwa umusaza ngeze ndore Jean Bosco.
Yego.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru murenge wa Bwishiki.
Yego.
Buriya igitekerezo cyanjye byagakwiye yuko n'ubundi itegeko rihana itegeko ryemera abangavu kwirinda gutwara inda zitateguwe. Byakagombye ko kuko hari igihe nk'umwana rwose usanga atwaye inda kandi rwose nako umubyeyi aba atagije. Ariko aho mboni aho kuba baruzira cyo kiri nuko n'ababyeyi badatinyuka kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere.
Yego.
Hagakombye kwigishwa ababyeyi kwigisha abana babo kuko hari igihe umwana atwara inda ugasanga noneho umubyeyi nako batagize ugasanga kuko mbona njye itegeko rirakwiye. Yagombye kwemeza kuko hari igihe umwana atwara neza kubanze kuritora ubu ngubu noneho inda zizagabanyuka.
Ntabwo mbizi.
Ariko rero
wowe urabivugaho iki
itegeko ngo bareke kuritora ikizabuza abana gutwara inda kuko n'ubundi bazazikora kandi babyare babyara abana. Icyo rambora rero kuboneza urubyaro byagakwiye.
Ariko ntabwo erega sinzi impamvu muvuga ngo kuboneza urubyaro. Unoneze umwana yaboneza urubyaro gute? Ni umwana ntabwo aboneza urubyaro ni ukumurinda no kumukingira.
Ariko twese tuzi yuko ugiye gufata iriya miti ibuza umuntu gusama bita ko aboneza urubyaro.
Yego.
Niyo mpamvu abenshi bari kuvuga ngo ni ukuboneza urubyaro.
Nuko umusaza ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turimo rero turaganira ku nsanganyamatsiko yo yuko abakiri bato batagomba gufata, batagomba gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusama inda. Ni mu Burundi, naho mu Rwanda abadepite banze umushinga w'itegeko ryashoboraga kwemerera abangavu gukoresha ubwo buryo. Kuri telefone dufite Bigirimana Nestor, nigeze gusoma obambwiye yuko telefone yacitse, mumbabarire. Ariko yari nigeze gusoma ibyo yari yanditse muri makeya, ubwo bwari kubyivugira ku buryo burambuye. Maze rero muri aka kanya tutarabona abandi, mwe mwumva ko kazi iki.
Gango Yusuf Matoma Yahaya Hussein Papa Grace Charles Ogada Digital Entertainment Promotion Cesar Mama Kibido Mauricio Yano Todie Vamos a amar si lloró Eso pamba wisera Candy wachi wa mamoko Te wa kissing no mugo samara Bitumwa kissing niki ababu Chamarongo mensi Ineka bizosa ya ukamogwa Uga sigara widoga wichiza Kwesi omenya kanura mushinga nae Kanura mufasoni Yisi siwe nyigise Abano bundi wakifina Abambuzi tavara mafuse Utera kesu titeguye
Maukulinda abambuzi
Papa Grasa
Wame maso mbuzi na mitunda jawe
Ariyukino
Kumera makabano jambo mokondo razasi
Wirinde
Wirinde, wirinde
Bambuzi, bambuzi,
kwirinde, kwirinde, basura, basura, basura.
Mutko abiri yakuya,
muze wigeru ya yata.
Mutko awe nimana,
muze wigeru twatwako.
Umbiri sanchuti anje umugisho tangwa nimana. Bambuzi baza kwishi na kari baruse nyanzuki kusa Ulivyo rero roja mumo kono razosi Ineka bizosa yawe nikute vya kunye Kanura mushinga naye, kanura mufasoni Iisi simi nyigisi, anandobo nima kifina Bambuzi tavara wafise, akutera kesho titekuye Akakaretse kawagasema
Wame maso mbukuzi na mitunda jawe
Kandi kabiri karatiko
Mera makabano jambo mokondo razasi
Mera hezo mngibuza
Wirinde, wirinda mbukuzi
Aho
Wirinde, wirinda basura, basura, basura
Dimitwe, tirarira kujishika na kukwambura
wirinde wirinda
wirinde wirinde
wirinde wirinda wambuzi
wambuzi wawa
wirinde wirinda wambuzi
aturara kumgona
wirinde wirinda
wambuzi kujishika na kukwambura kunyamura
wirinde wirinda wambuzi
wambuzi
Mwirinda bambuzi ni kidumu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cyo kwirinda gutwara inda ku bakiri bato byakorwa gute niyo nsanganyamatsiko mwese murabatumirwa hagataho ngaho iradukunda Julienne yanditse kuri Facebook ya VOA ati nimwe mutuma abana babyara imburagihe ni gute umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro bazikuramo ngo bakoze amahano noneho kuri telefone dufite twagira Yezu Marcel Marcel we uraho neza
muraho murakomeye sema
imizi myinshi
yewe ni myinshi twaraburanye ariko mba mpabaye gutwi kuba kuriho rwose sinjye nkura urushinge
nuko nuko ndagushimiye cyane uri Kigali rero hanyuma ikibagabaga
ndi kibagabaga nk'ibisanzwe
mhm
niho mbandi kibagabaga ubundi nakagari ubundi ni mu murenge wa Kimironko wa karere ni Gasabo
ye nuko igitekerezo cyawe rero
buriya rero ibi bintu byinda zitateguwe cyangwa se byinda ziterwa abangavu
mhm
ngewe ndibona mu nzego eshatu
yego
harimo nko gushora kwigisha umwana kwigisha umwana ibintu kumubuza gukora ibintu n'uruhare rw'amadini
mhm
nizo kategori eshatu shobora kwibaza impamvu bivuze kwigisha gukora ibi kwigisha umwana gukora ibintu
mhm
n'umukabimubuza niko ubwira ati wa mwana we dore ibi biryo ariko ntiyemerewe kubikoramo kandi arashonje kandi azajya afite n'amatsiko yo kugira ute yo kumva ibyo niyo arimo n'umuyi cyangwa arimo n'agasenda izo nabikubwira ku nshingiye kuri iki gikurikira buriya kera nubwo abantu bavuga ngo kera bambaraga ubusa ngo bakambara ishabure ariko na bino bita by'abakobwa bita ngo ni gukora amasuku ku myanya yabo y'ibanga ari byo bita gukuna wenda no gucimiyo nta n'impamvu yo kubitsinda kuko byigishwa ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga byakorwaga n'abakobwa gusa biherereye n'abandi bakagirwa inama na ba nyirasenge none uyu munsi umukobwa arajya gushyingirwa nyirasenge niwe arajya kugura amafaranga nyirasenge nuko mbese hari imico itakibaho umwana aratangira kwiga ibintu bijyanye n'ibitsina ari muri primeri azamuke agere hejuru kubyigisha si ikibazo ahubwo uburyo babyigishamo nibwo kibazo kuko ntabwo uzabwira umwana ibintu nuko bikorwa nuko bigenda nurangize umubuze kubikora ntabwo byashoboka ikindi cya kabiri iki cyaje ijambo ngo ni uburenganzira bwe hari aho ribengeye ubu umwana kumuhana yakosheje cyane kutamuhana byose ni kimwe kuko hari aho bakubwira ko ibyo umwana yakoze ari uburenganzira bwe icya gatatu mbona ntakunze ibyangombwa identity irangamuntu umwana w'imyaka 16 wateye wenda wayimuteye arahanwa nk'uwasambanyije umwana nyamara afite ibyangombwa bingana n'ibyo wayimuteye afite wasowa santa nukibaza niba ufashe umwana w'imyaka 16 ukamuhiranga muntu umugizi umuntu mukuru ntakiri umwana ariko najya gukora cyaha ahamwe nk'umwana kandi imbere y'amategeko barangana kuko bose bafite ikibaranga kimwe ibi rero umuti wabyo ukuntu ngewe mbona byakemuka urabona nibyo kuboneza imbyaro bamaze imico bagifite ejo bundi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanze gutora uwo mwanzuro ariko nabwo harimo ikibazo hari amadini n'amatorero atemera ibintu byo kuboneza imbyaro hari amadini n'amatorero nka hoteli za Kiliziya Gatulika ntushobora kwinjizamo agakingirizo icyo ni icya mbere icya kabiri hari uburyo bwo kuboneza imbyaro butari bwiza ku bakobwa bakiri bato batarabyara kuko nk'ibi nk'utudushinge tw'amezi atatu umubiri umaze kutumenyera ngo uragenda ukamera nk'umugore uri muri wageze muri menopause utakibyara ukaba wakurira n'ubugumba bwa burundu ngo mu gusobanurira abana ngo ntibaboneze imbyaro ntibashaka no kuvuga consequence positive na negative zishobora kuba mu gihe umuntu aboneje urubyaro akiri muto n'utanga umushinga aravuga ngo nimuboneze gusa ariko ntashobora kuvuga ingaruka zaho mu gihe umuntu aboneje ari umwana nkibaza niyo baritora bari abadepite ryari kugongwa n'abanyamadini kuko mu Rwanda hafi ya twese turi abanyamadini n'amatorero uragiye kwa musenyeri bati nta n'agakingirizo kagomba kwinjira muri hoteli ya Kiliziya Gatulika uragiye kwa pastoro bati rekereke izo n'amadayimoni titoka satani n'ubundi niyo baritora bakaryemeza ryari kubangamirwa n'iki kintu cyo kuvuga ngo aho dusengera ntibabyemera bivuzwa ko no muri kitari gushyirwa mu bikorwa ahubwo inzego za leta inzego z'abikorera n'inzego z'amadini nibahaguruke mu bundi buryo bashyireho ibihano bikakaye ku muntu wabyaye uwo mwana by'umwihariko n'uwayimuteye nicyo kintu cya mbere gishobora gutera abantu ubwoba cyamara kubatera ubwoba wenda abantu bakagenza make kuko nanone hari ikintu kivuga ngo umuntu umwana waseze n'undi waseze babyaranye ngo bari gukina iby'abana ubwo uwo mwana wazitwa iki wavutse mu bakina iby'abana nabwo ukabona n'ikindi kibazo cyose bipfirahe abanyamategeko bacu abanyamadini bacu n'aba bantu bikorera bafite ijambo rikomeye bashobora kuvuga ijwi rikagenda nibahaguruke bashakike ubundi buryo izinda zigomba gucika kuko birashoboka nibashyireho ibihano biremereye igihano cyo gusambanya umwana kiri igihano kidasaza nk'uko icyaha cya jenoside kidasaza ku buryo igihe bazakomera cyose icyo cyaha waragikoze uzakiryozwa
nk'ukuntu muri Kiliziya Gatolika barimo kugenda bashungura abantu bahemukiye abana mu myaka 20, 30, 40 ishize
yes urabona i Burayi bari kubata muri yombi buri munsi bari kubafata bakabiryozwa ni ukuvuga ngo rero ntabwo ushobora kumbwi ikindi nk'ubu mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda bavuze ko nta mwana wa divita ugomba kujya muri kabari atari kumwe n'umubyeyi
ariko ubundi se si byo byiza ubundi umwana yajya mu kabari gute
erega Tomasi dore ikibazo aho kiri njyewe mbaye mfite irangamuntu yanjye aba afite imyaka 16
yego
ukaba ufite imyaka 50 irangamuntu bivuga ngo umuntu ufite ikimuranga wese aba ari mukuru niba afite irangamuntu ku myaka 21 abana bari muri segonderi bagiye gususha
ubwo noneho nibwo ze twagira Yezu uri gushaka kuvuga yuko umuntu yageze ku myaka yo gufata irangamuntu icyo gihe itegeko ryahinduka rikamwinjiza mu bantu bakuru
yes bitabaye ibyo niba bakibona ko ari umwana bintu ibyangombwa ni gute baramwita umwana kandi angana na Thomas ibyangombwa baranga bose ari bintu
yewe ibyo ngibyo ndumva amategeko yahinduka ari menshi usibye ko
impamvu buri impamvu ikibazo kiri kututwana ututwana twebwe tuba turi kuri tere tuba no mu mujyi wa Kigali tubibona aragenda akambara ubwo busa nka kuriya meya wa Karongi yabiciye ngo abana bambaye ubusa abantu bambaye ubusa ntitubashaka wabonye no mu minsi yashize mu bitaro bya biri kubera kuri Canal Olympia hariya ku irebero ko hagaragaye n'umukobwa yanagejejwe mu nkiko araje yambaye ubusa arumva yakuze noneho yahura n'icyo gisimba nacyo mbizi ko ari gisimba umugabo ukora biriya ntabwo mubara nk'umuntu ni igisimba nacyo agasanga kirasamye kikaba kimusamiye mu kirere ibyo bintu rero rimwe na rimwe usanga aba bana b'urubyiruko ntibashaka no gukundana no kubana nabo banganya imyaka bavuga ko nta mafaranga bafite irari ry'amafaranga ku bana b'abakobwa irari ry'ibintu bitunze ibintu bidahenze ni gute ndaba mfite umukobwa w'imyaka 16 nkora kuri telefone undi 200 ntayimuguriye simu cyahe mubaza aho yayikuye umubwire uwo mwana nayibura ntazajya gushaka indi hari uruhare rugomba kuva imbere mu rugo mu muryango mu babyeyi hari ukuntu leta ishobora kongera kureba uburyo ibyangombwa bishobora gusubira ku myaka 20 kuko ino myaka yemerewe mu ishingirwa
makumyabiri n'umwe
n'umuntu atazashobora gusezerana imbere y'amategeko mu gihe akiri munsi ya 21 bibareye uburyo babishungura batanze amarangamuntu kugira ngo abana mu gususha bagiye gukora ibizamini bya leta bagiye barasusha bafite ibyangombwa ariko bashobora gukora ikindi kintu gituma bigaragara ko wowe wasambanyije umuntu udafite ibyangombwa cyangwa uwo wabyaye ejo bundi numvise ari kwerekana ngo n'ubundi barazibatera babafunga ntibagire icyo baronka ugasanga baruhiye ubusaza undi abana babo bakicwa n'inzara ikibazo ni ubwo bagaragaje ikindi kibazo.
Twagira Yezu we, reka ngushimire cyane rwose, hanyuma duhe n'umwanya Samuel nawe amaze akanya ategereje. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Samuel rero koko arategereje kuri telefone. Samuel we, Samuel
yego, ndakunga Tomasi
urakomeye.
Yego, ndakomeye, ndabumvira hano Kigali mu Rwanda.
Irindi zina ryawe?
Irindi zina nitwa Musengamana.
Musengamana, nuko gusha ku ngingo.
Ndabumvira hano mu murenge wa Nduba, karere ka Gasabo, hano Kigali.
Yego.
Ni ukuvuga ngo rero njyewe nkurikije kuri iyo ngingo, nubwo abadepite banze gutora iryo tegeko batanze, ntabwo bikwiye yuko umuntu w'imyaka 15 yakomeza urubyaro ku buryo babitorera itegeko bakaryemeza. Ntabwo bikwiye, kuko n'abantu bakuru, iyo uganiriye n'abantu bakuru bakubwira yuko hari bamwe na bamwe babigizaho ingaruka, noneho utekereze nko ku muntu ukiri mutoya utari wibaza nimba azanabyara cyangwa se nimba azagira ute, nawe ubyumve ko nta ngaruka bishobora kuzatera mu gihe kiri imbere. Ubwo rero ugasanga hano n'ikibazo, kandi nanone ibyo bintu biramutse byemejwe,
yego,
bamwe na bamwe bajya babigenderaho bavuga yuko n'ubundi ari uburenganzira bwabo, bagomba gukora ibyo bashaka, ndetse na ba bandi baba babarebera ku ruhande bashaka kubagirira nabi, bakaba urwitwazo bavuga bati n'ubundi nta kibazo mu burenganzira bwabo. Ugasanga ahubwo ibyo bavugaga ngo imibare ngo irimo irazamuka ngo y'abantu ngo bagenda baterwa inda ngo bagira bati, ahubwo noneho nibwo yikubye inshuro 5 atekerezaga yuko yabaho.
Ese uraragiye?
Ahubwo rero
numvise inyana inyuma yawe.
Ndi mu rugo, ndi mu rugo, n'ubungubu ndi kubungira kuri FM.
Nuko nuko Musengamana, ndagushimiye cyane.
Ntabwo rwose ibyo bintu bikwiye, murakoze, gusa njyewe icyo nicyo gitekerezo cyane.
Nuko nuko pe. Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze kuri Donati. Donati we,
ndabumva. Karame Karame,
uraho neza?
Muraho muraho neza.
Yego yego, irindi zina ryawe ni irihe Donati we?
Okay, nitwa Ntegekurora Donati, mperereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Karongi.
Yego.
Mu by'ukuri buriya ikiganiro cyanyu turagikunda, kandi buriya nigeze numva buriya Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda n'Inteko Nshingamategeko yo mu Burundi. Buriya rwose narabikurikiranye cyane, ariko buriya abana ni abacu ndetse n'ab'igihugu. Ariko kuri buriya nkurikije icyo Inteko Nshingamategeko yatoye mu Rwanda, wenda ntibaranabyemeza.
N'ubundi ntabwo umushinga bigeze bawureba.
Yes, ariko njyewe ahantu mperereye buriya, buriya abana hari igihe baba batara ubwenge, nyine ni abana, ntabwo bari bagira igihe cyo gutekereza ngo igihe kigera vuba ndatora iki ngiki. Ariko n'abantu bakuru hari igihe banacikwa, mwese kuki n'abakuru bava ngo reka tuboneze urubyaro? Buriya rero ikintu njyewe ahantu mperereye, abana kuba baboneza urubyaro bari mu myaka 15 ndabyemera, kubera ko buriya mbere na mbere buriya inzego z'ubuzima turazemera turanazuba. Ikintu babona cyagirira akamaro Abanyarwanda
yego
bose babona nta ngaruka bakidukorera.
Usibye ko
n'undi rwose mererereye.
Usibye ko mu Burundi atari inteko ishinga amategeko ahubwo ari igitekerezo cya ministri w'ubuzima wavuze yuko ibyo kwirinda gusama inda idakenewe bigomba guharirwa, mbese gukoresha ubwo buhanga bikwiye guharirwa abantu bubatse gusa. Ntabwo ari inteko ishinga amategeko rero. Nuko
ndabumva ndabumva.
Donatue ndagushimiye cyane.
Okay, murakoze cyane, ariko nange naho merereye, ariko je numva ibyo nahamanya nabyo kuba abo bana nabo babonetse urubyaro.
Nuko nuko.
Niho nange mbogamiye, murakoze cyane.
Ye, urakoze nawe cyane, ahubwo ni twebwe tugushimira. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga. Noneho duhamagare Hafashimana. Hafashimana we.
Karami.
Uraho neza?
Ndaho ndakomeye.
Nuko nuko. Uherereye heza?
Ni Kampala muri Uganda.
Ariko nduvuga Ikinyarwanda neza, uri umunyarwanda?
Yende umurundi.
Eh, uri umurundi?
Yes.
None se ko nuvusa nuvuga Ikinyarwanda ukuvuga Ikirundi?
Umurundi ndi umunyakirundo, ndi hafi mu Rwanda.
Ah. Nuko nuko. Umwanya ni uwawe rero.
Nari mfite agatererano gatoya nashaka guterera.
Mhm.
Ku bijyanye nuko bari bashikirije abana batwara inda bakiri bato.
Mhm.
Byari byo umugambi bari bamaze gufata nabo ko genda ku buryo nk'abandi.
Yego.
Kubera ko bino bintu turimo biragoye abana, isi yarahindutse. Abana bashuha hakiri kare, ugasanga bari ko baratwara inda batifuje, kandi naho bavuga ko bashobora kuba bobarinda ntibo bishobora ababyeyi babo.
Kubera iki?
Ntabyo bashobora, kubera ko ibi bihe tugezemo basamazwa na byinshi bakwegera kuba bogenda mu busambanyi.
Yego.
Icyo mbona bobareka nabo bakagenda ku buryo nk'abantu bakuru.
Ye, nuko nuko. Hafashima ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze.
Ye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Witwa Niyondiko Felix yanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati, niba bihagarike kuri bose nibyo byahimbara Uwiteka. Icyo ni igitekerezo cye. Hanyuma uwitwa Mupango Francis we yanditse turwaruka n'abakuze ntibakwiye kubikoresha kuko byica ubuzima bwabo. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we.
Ereza.
Urahura komeye.
Yego yego.
Nuko irindi izina ryawe ni irihe?
Ni Habarugira.
Habarugira.
Habarugira Jean-Claude.
Ukabuherereye hehe?
Ndi mu murenge wa Kanyinya i Kigali.
Nuko nuko. Gusha ku ngingo.
Igitekerezo cyanjye. Nahoze numva wakunze kwibanda ku jambo uvuga ngo abana gufata iriya miti ntabwo byitwa kuboneza urubyaro, ariko ako kantu numvaga atari ko, kubera ko kuboneza urubyaro ubundi gisobanuro cyo kuboneza urubyaro bisobanura gukoresha uburyo bwemewe n'amategeko ukumira ko habaho gutwita utabiteganyije.
Ariko ibyo si kubana.
Yego, nyine haba ari ku mwana, haba ari ku mukuru, iyo akoresheje ubwo buryo hagamijwe ko adatwita mu buryo bwateganyijwe byitwa kuboneza nubwo batarabyara.
Nuko komeza.
Nicyo ngicyo cyonyine nagira ngo mvuge. Bityo rero baramutse babemereye baba nabo baboneza urubyaro.
Yego, komeza.
Nicyo ngicyo cyonyine, ibindi ni ukubashimira. Murakoze.
Eh, nawe urakoze cyane.
Eh.
Nuko Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Hanyuma bambwiye ko harundi muntu utegereje ntabwo nafashe izina rye neza kubera ko nari nteza amatwi icyo Jean Claude Habarugira yararimo ambwira ababwira ntabwo ari byo yabwiraga genyine usibye ko ari byo yahagaga sopo mbese tutumvikana mu magambo nuko none rero ni alo
alo
uraho neza
uraho neza
nuko bambwiraga amazina yawe sinayafata neza kubera ko nari mpuze wabwira abateze ijwi rya Amerika amatwi uri we naho uri
ubu ngewe aka kanya tuvugana ni Rurinda mu murenge wa Buyoga banyita Abakono Rubel
yego
dukunda ikiganiro muri Isanga cyane kuko kiradufasha
yego
kuko twigiramo inama nyinshi kandi mutegerezaho amakuru ku gihe
nuko ndagushimiye pe
ubwo rero ibiganiro byanyu tuzajya dukomeza tubikurikirane inama tuzitange aho twambaje tubafashe inama
ye nuko kuri iyi nsanganyamatsiko rero hari igitekerezo ufiteho
ye rero igitekerezo mfite nuko abana kuboneza urubyaro ku myaka 15 numva ngiye bidakwiye
yego
ari n'ingaruka bitera u Rwanda bakiri batoya kuboneza urubyaro ntabwo bikwiye wenda ubona nk'abamama ukuntu bigenda
yego
ubona yuko hari imiti bafata ugasanga ibagizeho ingaruka ese bariya abana mubona bitabagiraho ingaruka ese ukuntu bacomekamo agapira buriya ntibyakwangiza umwana w'imyaka 15 njye numva rero kuri iyo ngingo bidashoboka ahubwo wenda nkavuga ni bajya bakoresha udukingirizo
yego
udashoboye kwifata agakoresha agakingirizo niko mbyumva
nuko Norbe urakoze cyane
natwe turabakunda iki kiganiro muzajya mukicishaho buri munsi se cyangwa
n'ubundi iki kiganiro muri Isanga ni buri munsi guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe
dukunda ijwi rya Amerika cyane
nuko urakoze
sawa sawa mwami murakoze
radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma Habarurema Jean Baptiste yanditse ubwo ndibwira ko abwira bariya abadepite bo mu Rwanda ati ririya tegeko nibaritora bazakureho n'igihano cyo gusambanya umwana ijwi rya Amerika undi munywanyi w'ijwi rya Amerika bari bamboneye telefone ye iracitse ubwo muratubabarira ibyo aribyo byose insanganyamatsiko yari kuko ndabona igihe kirimo kigenda nuko insanganyamatsiko rero yari kwirinda indwara nanjye ngo indwara kwirinda gutwara inda mbese ku bantu bakiri abangavu byagenda gute mwese mwabivuzeho icyo mutekereza kandi muzakomeza mu byunguraneho inama mushobora gukomeza kungurana inama ku ijwi rya Amerika VOA radio yacu kuri Facebook rwose buri gihe tuzabatega amatwi hanyuma ibyo bitekerezo byanyu tubisangize n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.